abanyapolitiki bashyinguye ku musozi wa Rebero biganjemo abahoze mu ishyaka rya APR bagera kuri barindwi aribo Ndasingwa Randuari wari vice president w'iryo shyaka kandi yari ministre w'imibereho myiza y'abaturage harimo Kayiranga Charles nawe wari mu ishyaka rya APR Maitre Niyoyita Loise yari mu ishyaka rya APR akaba ari nawe wari wateganijwe kuba ministre w'ubutabera muri guverinoma y'inzi bacyuye itarigeze ibaho Rwayitare Auguste Kabagema Venancia na Rutaremara Jean de la Croix nabo bari abarwandashyaka ba APR PSD nayo ifite abanyapolitike bishwe muri iki gihe cya jenoside harimo Nzamurambaho Frederic wari ministre w'ubuhinzi n'ubworozi Ngango Felicien wari mu rwandashyaka wa PSD yari vice president w'iryo shyaka na Mushimiyimana Jean Baptiste Rucogoza Faustin we yakomokaga mu ishyaka rya MD yari ministre w'itangazamakuru wa 12 mu banyapolitiki bashyinguye kuri uwo musozi wa Rebero ni Kavaruganda Joseph wari perezida w'urukiko rwarindaga ubusugire bw'itegeko nshinga perezida wa Sena Dr. Yamuremye Auguste yasabye abanyarwanda guhangana n'abahakana n'abapfobya jenoside yakorewe abatutsi muri 1994
kwibuka abanyapolitike bishwe kubera kwitandukanya n'ingengabitekerezo ya jenoside no kurwanya umugambi wo gutsemba abatutsi ni igikorwa cy'ingenzi cyane cyane muri iki gihe tugenda tubona abakoresha imvuga nkoranyambaga bagakwirakwiza ibinyoma bisebya ubuyobozi bw'u Rwanda guhakana no gupfobya jenoside yakorewe abatutsi nabyita ko ari nko kujomba icyuma mu bikomere by'abarokotse.
Muri uyu muhango Minisitiri Bizimana Jean Damascene uyobora Minisiteri y'Ubumwe bw'Abanyarwanda yatangaje ko uru rwibutso rugiye kuvugururwa.
Sederi yandikiye Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga ngo uri inzira yasabaga guhabwa imyanya muri guverinoma imyanya itanu ikongeraho ko natabikora gutyo ngo nguri inzira azirengere ingaruka zizaterwa n'ikizakurikiraho nuko nguri inzira yishwe na n'ubu tukaba tutazaho murambo we uri ngo tumushyingure mu cyubahiro tumuherekeze turiho turatekereza kuvugurura urutonde rw'abanyapolitike bashyinguye Rebero abandi banyapolitike beza nka nguri inzira ndetse n'abandi nabo tukabashyiramo bakajya bibukwa.
Perezida wa Sena Yamuremye Auguste nawe agaragaje ko hakiri umubare munini w'abanyapolitike bazize ibitekerezo byabo batamenye aho baguye ashyigikira umugambi wo kubongera ku rutonde rw'abari ku rwibutso rwa Rebero.
Nagira ngo nshimye nyakubahwa ministre watwemereye ko nabo bose bazashyirwa amazina yabo yose azagaragazwa agashyirwa muri uru rwibutso. Reka nibutse bamwe bimena. Nkibuka Dr. Gafaranga Theoneste yari umuyoboke w'imena w'ishyaka rya PSD. Ndibuka Ntazinda Charles wari mu ishyaka rya MDR. Ndibuka Prefe Jean-Baptiste Habyarimana.
Uru rwibutso rwa Rebero runashyinguwemo abandi baturage bazize jenoside yakorewe abatutsi barenga 14 biciwe mu bice bitandukanye bya Nyamirambo, Gitega cya hafi no ku bitaro bikuru bya CHUK. Kwibuka abanyapolitike byatangiye gukorwa mu mwaka w'2006. Kuva icyo gihe uyu muhango wahujwe no gusoza icyumweru cy'icyunamo uba tariki ya 13 z'ukwezi kwa kane buri mwaka. Asumta Kaboyi, Ijwi rya Amerika, i Kigali.